maskani mina wakacha. Story nyingi wanazonipa mina wakacha. Shori zigizaga zalizo za bambata. Mindo nataka, mindo nataka. Eh, vijana wangu mina wakacha. Story nyingi wanazonipa mina wakacha. Shori zigizalizo za bambata. Mindo nataka, mindo nataka. Yeah.
Don't you know, don't you know that many kamata kamata, don't you know Lumiani, don't you know mama, don't you know many kamata kamata, don't you know
toto weto nani danganya danganya kama mtoto toto weto nani changanya danganya kama mtoto
we mtoto we mtoto
nani vuruga akili kama mtoto
we mtoto we mtoto
toto
lo 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 lo. Jaribu kuja kido, zama ndani tizama. Usijelianzisha zogo. Aya, aya, aya. Yeah, leo sitokuacha upote. Nikupeleke kwenye video. Atena staki ukose. Baby, ah.
Njuta mina. Ukidili na single susiri utapotea. My darling, amini. Wakikubeza beza sijale, I don't care. Wabaya ndo wana unadonge. Kocha wanga wanywe vidonge. Hani tulicheza lizombe. Sizidishe kipimo cha pombe. Bembea, pepea. Bembea, bendera pepea. Nira zaidi, ukibembea. Bembea, bendera pepea.
Don't you know, don't you know that many kamata kamata, don't you know Nuhiani, don't you know mama, don't you know many kamata kamata, don't you know
toto weto nani danganya danganya kama mtoto toto weto nani changanya changanya kama mtoto
we mtoto we mtoto
nani vuruga akili kama mtoto
we mtoto we mtoto.
Sababu uko na mie, kuna wenye malambi chakufuata we.
Yeah,
sababu uko na mie. Unani komesha nogesha tatisha. Mina pagawa kwa raha zako nazo zipata kuwacha nogopa. Hai ya ya ya.
Don't you know, don't you know that many kamata kamata, don't you know Nuhiani, don't you know mama, don't you know many kamata kamata, don't you know
toto weto nani danganya danganya kama mtoto toto weto nani changanya changanya kama mtoto
we mtoto we mtoto
nani vuruga akili kama mtoto
we